kushika tight wangu wa moyo nisito kupiga chenga. Cherry leno ebendeza unanipenda, wako sito songa sito kuenda. It's a wheel that you really need to bend. I wanna play so spend what you bend. Nitacheza pa Kenya nitaima, ziwani paka Tanga nitandunda. Niko fit ima bawa nitauda, ukaibuni pande zote nitabisha. Nitaima kamisa mie na sitoruni milele mwa sifa zako zitambe. Nami nasema niko tajari kukusifia. Nitaima kamisa mie na sitoruni milele mwa sifa zako zitambe. Nami nasema niko tajari kukusifia. Mana ni naimba akiku unanijali kunikabidhi kipaji njalali. Sasa mimi msanii mtakusifia mpaka wote wakupeshima. Mimi mtakusifia, nasema mtakuchezea. Nani tegemeo langu ni wewe tu, sifa zote mtakumiminia. Mtakusifia, nasema mtakuchezea. Nani tegemeo langu ni wewe tu, sifa zote mtakumiminia. She got